ወድነ ጉጂ አናጎሮ ዶላ ከሰት ሞርሚ በረቶታ ኡመታ ግጌ ሰማቱረ ራንከንከ ነሞን ዲግደማኦል መነሂዳ አንቻ ከሳፉደ ተመኒ በከብራት ግጌ ሰሙፍ ከነምብሮን አከወቢን ገለክፈማን ማንምርቲ አናምርቴሴ ሃንገ አማ ገለክፈሙ ዳቡ ጅራቱኒ አንቻ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅራን ጅራታ ብራኑ ጎዳና ጀደመን ከከለሰ ነሞፍ እፍሰኒን ኤገል
ወደነ ጉጂ አናጎሮ ዶላ ከነከይሰት ኡመታን ድራፈኒ ኡመታ ሂዳኒ ይሮ ማነሞት ባየኒ ለማጅራ ሰበበኒ ለሞፍን ዘኖ ሰሞታ ዲደኒ ቶኮ ገራ መጋላ ነገሌ ትፍያኒ ጅራኒ ትሬኒንግ ወይ ፍደተኒ ጀደኒ ኡመታ ቸት ኡካልሳ ጅሮ
ነሞኒ ሳንት ለንጂ ፍደተኒ ፊንጀራን ኩን ወረ ሂዳኒ
ኤ ወረ ሂዳኒ ካፈታ ቡረኒ ነሞታ ዲደኒ ቶኮ ገራ መጋላ ነገሌ ትፍያኒ ጅራኒ አጨራ አሞ ነሞቲ ኩደኒ ሰገሊ ዳገሰት ጅራኒ ሮካና አመት ኮንክራፋ ታዳኒ ኮሌራ ዳኒ ነሞት ባኤን የሮ ደርበጌ ጸጥኒ ተማትረኒ
ነሞኒ ኩን ዮም ቀበመን ወራማ ገሪ ገራ ነገለጌ ሰመኒ ካኒሞ አሱማ አና ከሰት ዳማኒ ጅራና አንጀተንኩን
ሰርባት ሪላኮች ሲሰጅራ ያቲ ደማ ይሮ ነሞት ኩን የሮ ደርበና ነሞት ዲደባ ገራ ማረ ሙርቴ ትዳያኔ ማኔ ሙርቴ ብለተ ገሌ ባሴ ኮሌሲል ደንጃራ ፍዳኒ ነሞት አዶ ወቴዳ ጀሩ አከመንቲ ብሪተ ገደባ ሰጅቹዳኒ ኡማታይሮ ማራክሳይራ
አጀጀመኒ ሙርቲ አና ደበር ሰዩ ከበጁዲ ሰኒ ነሞተ ከናይ ደሪ ቱርሲ ሰኒ ዳከንስ እንጀተ
አከፍየዳ ጎራሩ
ጅራታን አና ጎሮ ዶላ ከብራን አባብያ ጉዮ ጀደመኒስ ከሌሱመ አከነት ሃላ አንቸ ከሰጅረ ጀደና ፍብሰን
ወቲንዱራ ካአስ ኩርጉቱር ሚያቲ ካቱሬ ራካካይዋን ካራካኒ በረቶተ ሂዱ ባኤሳኒ ገራመን ዳቲ ጉራ ቱራንጀቹ በረቶተ ጉራን ካን ኑቲ በከባታን ኬኑ ራሂደ ማኔ ጀረውቲ በከቃምን ወሊን በራን ዘኮ አኩሊ ገላቲ ወሊን ዶጅ ካኑ ኑራሂደ ሜቲ ምባራኑ ጀቴ በራታኒ በርኖተ ጉያ ቱርቤ ለበርቲ ዳባኒ ቱራንጀቹ ራሮቢ ራጋ አርቢቲ በሩት ዳባኒ ቱራኔ በረቶኒ ኩታ ፕሪፒ በራታኑ ፊ አከዞስ ኩታ ሳገሊ
ሮቢ ቶርበን ዳብሬ ራጀል ቀበቹ
ኤ ሮቢ ራጀል ቀባኒ ዳባኒቹ ራሮቢ አሙሲ ፊ አርቢ ዳባኒ ቱራኔ ጋፊ ኢሳኒሞ ባራቶቱ ስኑ ወዲ ፈሙ ቀበኒ ሰማን ቲ ሂዳ መነካጂ ዋንከነ ጋፍታ ቱራኒ ማና ሙክቲ ቲ ኢሳኒ ዝኒ ኢኒ ዋጅሞ ፎልቲ ኬ ሰዶ ገነ ቲ ሂዳ ኢና ሙራ ሰገሩ ማና ሙክቲ ቲ ኢሳኒ ቱራ ናው ማና ሙክቲ ቲ ኢሳንካ ራጋዋ ኢንተርኔቲ አባን ቴራ ሳ ገልሜን ቲ ኢሳንቹ ፈንቴ ቲ ጂና ዝኒ ኢኒ ዴድዘኒ ኢኒ አማና ሙክቲ ደሚ ቶኮ ጋራሳን ቲ ኢንዴ ማን ቤኑ ካ ሳምባታ ፊ ኢኒ ባኒ ጌቹ ዳ ሳምባታ ጉዳ
ጋራ ከሚት ዴማ
ጋራ ጉዲና ገዲ ኢንዴ ማኒ አንጋራ ሳ ዴሳ ካሳን ጌሰን ቤ ነሩ ጉዲና ቲ ኢንዴ ማኒ ጌዳኒ ፎርሚቲ ለጀላ ይሮ ዳ
baratota mo barsiso tamo
umat ke sajira baratoni ke sajirti bujatoni motumale ke saramo bujatoni fayalle ko bujatoni le ka ke saron jira yechu ana maka gu ke gudana ke ufa bujata fayati ke sar
ega sana maltu tayam ana gorodola ke sat
ura gadafel jira ura gadaf kale namo man musti gaddi sa ka uma qaddan jide ngadde seni hidi jani kan gar san goran de ne rakko tanati ga ulta ujira namo ti damkani badya raji ulle ni hon asi ani jira ni jan dar ammi damu jira ni rakko tanat jira mana gorodolati
meqatu
duratti na ahurtama ke sature nam diddami to korra gadta ne namo kudani sagali asira ichura
enyu fay namo nugun
namo ka bontu bontisa kamisu tacce kote jirime aile konno urana jidani abba sambeti kalil jidani mu takana kanneni ti ajira makan lakuni uma tamen be netu rejulle manam ti kalme ki sanchu kame re manna to kulle gadda ile jere sira gaddi su kama qabanu gaddi sene amal hidad de bi sanchu rejulle man
enyu kai da kana gege su polisi anati mo
gubba gadi wor cheni wor takama ni ajje to ko nge jani garu polisi anati amme de
himanna jiratto ta ana goro dola ka godina guji kanaf qaama mootummaarra deebi argachuudhaaf aangawoota adda addaatti bilbilee xumurarratti ittaana hoogganaa waajjiraa nageenya aanichaa obbo Dirboo Jiroon argadde akkana jedhan
waa'ee kana walitti kubagan
ee
namooti kun akka naannoo keenyatti ganda dhuqqoo magaalaa Salaansirii keessatti namooti alaabaa oromiyaa gadi buusanii cicciranii gurguban namooti muraasi qabamaniiru
alaabaa gad buusanii cicciran yeroo jettani hiriira irratti moo maal irratti
hiriiruma irratti gaafa guyyaa hiriira odolteeni ijoollummaan kashilabboonni wayii magaala keessa yeroo utaaltu mana barumsaa seente alaabaa wayii ciccirtee achumaa kaatee boombaa uummataa cassiteerti
garu achi deddebe mormin dagama ture rebichi nuratti gege famajira idan nuratti gege famajira qabeenyaan naannoo immoo investoroota alaatiif kennamaa jira. Uummanni itti fayyadamaa hin jiru. Kanaaf gaaffiidhuma mirgaa gaafanneedha kan isaan jedhanne.
Kana gaaffii mirgaa gaafachuun heera biyyattii irratti ni eeyyamama. Haa ta'u malee yeroo kana keessa irratti ta'e nama bonaa yeroo bonaa kana hawaasi boombaa uummatti itti fayyadamu caccabsuun alaabaa heera biyyattiitiin kabajame ol yaabanii xaxxaruun namoota amma gocha kanaan shakkamanii hidhamanii jiru namooti xinnoon isaanii jiru keessattuu gosaaf gosa wal dhawsisuudhaaf hanna namooti gidduu isaanii deddeemsisanus kun ammoo shakkama qulqullaa'ee addaan bahee yaa'atti jiru kan jedhu kanuma mana galu odeeffannootti waan qabu.
Garuu namoonni kun gariin isaanii barattoota barsiisota fa'a jiraattotuma magaalaa dhumaadha. Namootuma kanatu haala akkasiitti hirmaateedha kan isin jettan.
Kana barattooti illee keessa jiru amma alaabaarra namooti shakkamanii jiru shakkiidha. Kun amma shakkiin qulqullaa'ee mirga ofiitiis yaa'u jiru. Kana alaabaa wal qabatee barataa keessa namni tokko dhimma kanaan shakkamee bakka alaabaa itti jijjite santi nama maqaan isaa Bokkoo Duubaa jedhamu jijjiirisa alaabaa kanaan shakkamee akkaataan uummata bakka isin irratti ragaa bahee jira. Kana malee barattooti agarsiisa wanni keessa jiramu hin jiru.
Ka aanaa Gorodoolaa irraa bakka hin beekamnetti geessaman tarii nagallee keessa jiru jedhaman namoota 21 kun dhugaa moo dhara?
Kun namooti shakkamanii ilaalchota adda addaatiin gaafa jeequmsaa san alaabaa irratti bisaa uummataa irratti namooti ilaalchota akka akkanaatiin deddeebisan namooti kunaan odeeffannaa gahaasi dhimma kanarratti hin qabu. Haa ta'u malee namooti shakkaman kun gaafii mirgaa gaafachuu danda'u. Gaafii mirgaa keessa immoo namooti jeequu hin danda'a waan ta'eef. Namoota jeequmsa kanarratti shashakkamanii yaala jiruu fi barumsi wayii akka kennamuuf mootummaan guyyaa lamaa moo guyyaa sadii fi barumsa kana kennamii fi akkaataa isaan hubatanii gara maatii isaatiin dachanii akkaataan godhama jiru hubannoon qabnus kana.
Amadi nagallee irra dachaanii dura kan isin jettan?
Aayee guyyaan deemanii iyyuu kaleessa hubannoo guyyaa lama moo sadii fudhatanii gara maatii isaanii ni deebi'u.
Kanneen 19 ta'an achuma Gorodoolaa keessa jiranoo?
19 jechuun maloota 19 hin argine namoota alaabaa sanii shakkamanii namooti biyya boombaa uummataa caccabsan suni xinnoon isaanii ni jiru. Namooti xinnoon kun ammoo mirga ofiisii argatanii gochi raawwate immoo ragaan irratti qulqullaa'u jira.
Amma kan inni isin gaafachuu barbaadu gaaffii mirgaa kana waa'ee qabeenyaan naannoo investoroota naannoo sanan ta'in hin qabamu, waa'ee barattoonni reebamu, waa'ee namoonni hidhamu. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti namoonni hedduun ajjeefaman kanaaf mirga haqaa argatan jedhanii gaaffii isaan dhiheessaa turan sana keessa bulchiisi keessan naannoon keessan agammaatti ka deebii kenneef jira.
Kana gaaffii qajeelatti heera biyyattii irratti hundaa'ee gaafatame hadhaasi deebiin argata boruusi deebiin argata.
Garuu agammaatti deebiin kennitan maalti jira?
Deebii argatu osoo jiru kan amma na gaafataa addatti jirtu bari waa'ee jeequmsa namoota. Heera biyyattiitiif gocha eeyyamanii raawwatanii barkan nagaafachaa jirtu.
Isaan garuu akkasin jettan kana jeeqneetu kanaaf qabamnee jirutu hin ta'in mirga keenya sababa gaafamnee qabamanii nu hidhaniidha kan isin jedhan. Isin garuu namoonni kun jeeqanii alaabaa tatarsaasanii qabamaniidha kan jettan. Waan fedhee yoo ta'u isaan kana yoo ta'u warra biraa yoo ta'u hiriirri gaggeeffamaa ture. Agammaatti namoota qabdanii hidhuurraa kan hafe namootaaf deebiin kennitan jira agammaatti Gorodoolaa keessatti deebiin kennitan.
Nu deebiin kennine heera biyyattiidhaan hawaasi waan itti mul'ateef waan hubate waan arge gaafachuu hin danda'ama. Hawaasi gaafanne gaafiinni gaafate hanga danda'ametti toora tooraan mootummaan deebii itti kennaara.
Mee fakkeenya naa kenna?
Fakkeenya kam na gaafatta?
Kanuma naannawaa keessanii haa ilaallu waa'ee albuuda baasuu waa'ee investoroonni achitti bobba'anii uummanni immoo dantaa tokko tuun argatiin naannoo isaarra buqqa'u naannoon isaa summaa ulaalchisee gaaffii isaan gaafataa turanii fi deebi'aa gammaa maal kennitan?
Nu deebi'aa kan ammaa gaaffiin gaafatame albuudaan wal qabatee albuudii sadarkaa naannootiitti sadarkaa yookaan aanaatti sadarkaa godinaatiitti albuudii waliigalteen raawwatame hin jiru. Albuudii sadarkaa guddaa irratti sadarkaa biyyattii irratti waliigalteen isaan raawwatame gaaffii uummata gaafatee wal qabatee. Mootummaan gaafiin uummata jedhamu kana akkaataa isin deebitti deebisus gaafii hubannoolee teenaan gaafii ilaalchaalee teenaan adeemsa jiruun addaan baasee gaafii haqa jirtu mootummaan deebii itti kennama kan jedhamu sadarkaa keenyatti deebii argatu hin jira. Kan sadarkaa immoo mootummaa giddugaleessaatti sadarkaa biyyattiitti deebi'u hin jira. kan sadarkaa biyyittiiti ammoo deebuusani dhawaata dhawaataan akka inni deebii argatu hawaasisi kana hubatee gaafii gochaa heera biyyittii cabsanii seera biyyittii cabsuu ammoo hawaasirraa ofuusatuu qaba jedhanii hubachiinnee jirra. Kana ala darbanii ammoo jeequmsaan dhakaa darbachuun alaabaa biyyattii tattaruun boombaa uummataa caccabsuun namoota deemsisan qaama shakkame ammoo inni qulqullaa'u kanumas hin jedhani gabaabumatti.
Obbo Dirbo, garuu kan isaan jedhaa jirani kanneen hidhaman keessaas seeraan namni gad lakkifame hin jiru, kan nutti himamaa jiru kana gootanii kana balleessitanii dhagaa darbattan jedhamee barattootas barsiisotas sababaa siyaasaatiif qabanii hidhu malee hunda qabeessi barbaadamu kan uummanni gaafate agammaa deebiin arganneedha kan isaan jedhaa jiran.
Hadhaas seenaan boruus gaafii mirga gaafachuun hin danda'ama. Deebii mirgaa argachuus ni danda'ama. Gaafii mirgaa heera biyyattii irratti hundaa'ee gaafata. Namooti amma hin gallakkifanneen jedhu moti namooti qabamani gorfamanii ilaalchota kanarra namu bilisa ta'e alaabaa biyyattii caccabsuurra namu bilisa ta'e boombaa uummataa caccabsuurra namu bilisa ta'e gallakkifamaa jira. Haqi jiru kana isa kana hubattanii gaafii uummataa hadhaas boruus deebii ni argata.
Akka qajeelchaatti innis hin jettan naaf gala namni karaa nagaa yoo gaafate deebii argachuu danda'a jettan eeyyeen. Garuu amma baatee afurii ol egaa hiriirriif gaaffiin gaafatamuu jalqabee hagam maatti deebii kan argate hin jiruudha kan isaan jedhaa jiran.
Kana dhawaata dhawaataan mootummaan gaaffii uummata har'aas boruus deebii itti kenna kan jedhu amannaas karaa qajeeltoof karaa haqa jiruun yookaan hawaasa amansiisuu malee hawaasa kan somne isa jedhamu kan ijjenne nu qannus kan hawaasa keenya letti nu hinnu kan hawaasa keenya leen amansiinu hawaasa keenyaaf sababi dhaabanneef kana waan ta'eef kan nu hubattanii gaarii isin jechuu barbaada galatooma.
Ittaanaa hoogganaa dhimma nageenyaa aanaa Gorodola obbo Dirboo Jiloo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsan.
Ayyee galatoomaa isin hin jiran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.